waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
mas'uuliyiinta caafimaadka ee Victoria ayaa sheegay in laba ka mid ah saddexdii kees ee Melbourne laga shaaciyay maanta oo kooda joona ah ay ka mid yihiin nooca lagu sifeeyay primary close contacts oo ah kuwa taabtay ama u dhowaa meeshii caabuqa ka soo bilaabmay, kuwaas oo horena ugu jiray karantiil guri. Kayska saddexaad oo weli helidiisa lagu daba jiro ma aha isagu mid taabtay ama u dhowaa qof caabuqa qaba, si toos ahna loolama xidhiidin ayaa la yidhi goobaha exposure statistics-ka oo macnahoodu yahay kuwa halistooda coronavirus tu sarreyso. Laakiin wasiirka caafimaadka Victoria Martin Volley ayaa dhinaciisa ka sheegay in kayskaasi masaafo dhow la wadaagay goob halisteedu sarreyso, shaqaalaha howlwadeennada caafimaadkuna ay ku rajo weyn yihiin inay heli doonaan xidhiidh kale oo u yeelan karo. Wuxuu intaa ku sii daray wasiirku in falcelinta mas'uuliyiinta Victoria ee ku aadan dib u qaraxan COVID-19 ee Victoria uu maalin walba wejigiisa yeelan doono.
There continues to be significant concerns around ongoing transmission in
waxaa weli socda walaac weyn oo ku saabsan fiditaanka sii socda, gaar ahaan xaafadaheenna waqooyi iyo goobo waaweyn oo lagu daray taxanaha goobaha halista badan 36 saacadood ee ugu dambeeyey. Howlwadeennadeenna caafimaadka bulshadu waxay hadda rogrogayaan inay jirto coronavirus dhex wareegaysa bulshooyinka iyo in kale, ayuu yidhi wasiirku. Laga bilaabo birito oo taariikhdu tahay 2 June ilaa maalinka xadda ee 6 June ayaa mudnaanta koowaad ee talaalka COVID-19 la siin doonaa shaqaalaha dadka naafada ah iyo shaqaalaha dadka da'doodu weyn tahay. Laakiin wasiirka naafada iyo gabowga ee Victoria Luke Donnellan ayaa dhinaciisa ka sheegay inuu walaac ka jiro in shaqaalaha daryeela dadka nuguli helayaan talaalo, ha ahaadaan nooca, sida iyo marka ku haboonba iyo in kale.
From Wednesday the 2nd of June to Sunday the 6th of June, workers in private sector aged care facilities
laga bilaabo 4-da 2-da June ilaa xadda 6-da June, shaqaalaha goobaha xanaanada dadka waaweyn ee gaarka loo leeyahay iyo goobaha naafaduba oo ay maamulaan Commonwealth-ku, waxaa la siin doonaa mudnaan ah inay galaan goobaha waaweyn ee talaalka ee Victoria 9-ka subaxii ilaa 4-da galabnimo kadib markay xaqiijiyaan shaqadooda, ayuu yiri. Wasiirka heer federaal ee adeegyada daryeelka dadka da'da weyn Richard Colbeck ayaa su'aalo ay gudiga Senate Estimates Committee ku sheegay in tirada kaysaska COVID-19 ee goobaha xanaanada dadka da'da weyn ee Melbourne gaadhay 4, kuwa oo isugu jira 2 shaqaale ah, 1 qof oo ka mid ah dadka goobta degan iyo wiil uu dhalay qof shaqaale ahi. 4 guri oo ka mid ah kuwa xanaanada dadka da'da waaweyn ee Melbourne ayaa ilaa hadda dhaqdhaqaaqoodu xanniban yahay si loo yareeyo halista isugudbinta coronavirus ta. Senator Colbeck ayaa inkasta oo mucaaradku ku dhaleeceeyay arrinta, haddana sheegay inuu ku qanacsan yahay hawluga uu ku socdo talaalka COVID-19.
This is a significant logistical exercise. We visited over 2,500 aged care facilities.
Tani waa qorshe iyo hawlqabad muhiim ah. Waxaanu booqanay 2,500 oo goobaha xanaanada dadka waaweyn oo waddanka oo dhan ah. Waxaanu goobaha mid walba gaarsiinay daawada talaalka oo aad ugu nugul qaadida waa vaysare oo u baahan in lagu hayo qabow aad u hooseeya, ayuu yiri. Dowladda Morrison ayaa hadda ku hawlan inay hesho tala sharci oo ay ku go'aamiso bal in khasab laga dhigo in shaqaalaha guryaha xanaanada dadka waaweyni istalaalaan iyo in kale. Dowladda waxaa kaloo culays weyn kaga yimi ka noqoshadii go'aankii ay hore u dhigtay ee ahaa inaanay shaqaalaha ka shaqeeya goobaha xanaanada dadka waaweyni ka shaqayn karin meel kale oo labaad. Go'aankaas oo hore loo dejiyey markii sanadkii tagay uu caabuqa COVID-19 ka dilaacay Victoria, xilliga oo ay dhinteen 610 qof oo ka mid ah dadka da'da waaweyn ee ku jiray goobaha xanaanada. Ku dhowaad kala badh dadka da'da waaweyn ee ku nool goobaha xanaanada ayaan weli helin talaalka 2-dii qaybood midkoodna, iyadoo aanay mas'uuliyiintu weli hubin tirada shaqaalaha ay istalaashay. Isku day la rabay in lagaga noqdo go'aankii wasiirka caafimaadka ee heer federaal Greg Hunt oo hore ugu joojiyay in dadka Australia u socdaalaan waddanka dibadiisa ayay maxkamadda federaalku toortay. Ururka ololeeya arrimaha siyaasadda oo la yiraahdo Liberty Works ayaa ku dooday in xannibaadahan lagu soo rogay socdaalka dibadu yihiin kuwo aan sharci ahaan u ansaxin oo ay ahaayeen kuwo si aan macquul ahayn loo dejiyay. Isku daygaas ayaa ka soo bilaabmay kadib markii qof ururka u shaqeeya oo Department of Home Affairs-ku 2020-kii u diiday in Australia ka dhoofo. Tuurida dacwadooda kadib ayaa Liberty Works lagu xukumay in ay bixiyaan kharashkii dowladda federaalka kaga baxay difaacidoodii dacwada. Magacyada dhihidoodu carabka ku adag tahay ee coronavirus-ka ayaa hadda loo bixiyay magacyo sahlan, kuwaas oo la isticmaalay xarfaha luqadda Greek-ga. Talaabadan oo ay qaaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyo ayaa sahlaysa sidii magacyada virus-ta la isugu sheegi lahaa si sahlan, iyadoo oo laga fogaanayo in la ceebeeyo ama la xaqiro waddankii uu nooca virus-ta kasoo bilaabmay. Habka magacaabida oo ku dhawaaqid sahlan tahay ayaa loo dhigay sidan. Virus tii horey loo oran jiray British variant B.1.1.7 hadda waxaa loo bixiyay Alpha. Tii markii hore ka soo ukuntay South Africa ee loo oran jiray B.1.3.351 waxaa hadda loo bixiyay Beta, halka tii Brazil ee hore loo oran jiray P.1 loo bixiyay imika Gamma. Madaxa guud ee WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa xubnaha WHO ku amaanay inay ansixiyeen magac bixintan, taasoo horseedi karta, buu yiri, in la sameeyo heshiis caalamiya oo ku saabsan safmareenka.
The defining characteristic of the pandemic is the lack of sharing.
Waxa hadda safmareenkani ku caanbaxay waa inaanay jirin xaqiiqooyin, macluumaad, noolaha aan isu qaban ee xanuunada keena, tiknoolojiyada, iyo waxyaalaha lagu hawlgalo oo laisla wadaago. Kuwaasi waa caqabadaha nahor yaalay intii safmareenku bilaabmay iyo ka horba, ayuu yiri. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Marise Payne ayaa sheegtay in Australia soo xidhay safaaraddii ay ku lahayd magaalada Kabul ee waddanka Afghanistan, iyadoo ku sababaysay in dowladda federaalku xaqiijin kara weyday ammaanka danjirayaasha. Guddiga Senate Estimateska ayaa hadda dabagal ku wada go'aanka ay dowladdu si ku meel gaadha ugu soo xidhay safaaradda, iyadoo aan weli la gaadhin bay yidhaahdeen September oo ku aadan bixitaanka ugu dambeeya ee xoogaga caalam miga ah ee jooga Afghanistan. Senator Payne ayaa sheegtay in dawladdu dhowr waxyaalood u qadarisay intii aanay xirin safaaradda.
With the departure of international troops from Afghanistan, the risks to our embassy would significantly increase.
Ee ka baxaya Afghanistan awgeed, halista safaaraddu way kordhi lahayd, mana ay suurtoodeen in qorsheheena ammaanka lagu daro mid badbaado oo yaraanta halista gaarsiisa meel aqbali karo, ayay tiri wasiiradu. Saadaasha hawada berrito oo talaada ah waxaa la saadaalinayaa in saadaasha hawadu noqoto sidan soo socota: Perth qayb ahaan daruur 19°, Melbourne qayb ahaan daruur 16°, Sydney qayb ahaan daruur 20°, Brisbane qorrax 23°, iyo Darwin inta badan qorrax 1.30. Halkii dollar ee Australia ahaan maanta waxaa lagu sarifayay 77 senti oo ah dollarka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasu warkii Isniinta ku dhan yahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.